Izikhonike zesibili isahluko 21 verse 1. UJoshafati wayeselala koyise, wayembelwa koyise emzini kaDavide. UJehoramu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 2. Wayenabafowabo amadodana kaJoshafate ngo-Azariya, noJehiyeli, noZakariya, no-Azarihayahu, noMikayeli, noShefathiya, bonke laba bengamadodana kaJoshafate inkosi yakwa-Israyeli. Verse 3. Uyise wabanika izipho ezinkulu zesiliva nezegolide namagugu kanye nemize ebiyeleyo kwaJuda. Kepha umbuso wawunika uJehoramu ngokuba wayezibulo. Verse 4. UJehoramu esemile embusweni kayise, esezicinisile, wabulala bonke abafowabo ngenkemba kanye nabathile bezikhulu zakwa-Israyeli. Verse 5. UJehoramu wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyisishiyagalombili eJerusalema. Verse 6. Wahamba ngendlela yamakhosi akwa-Israyeli njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, ngokuba indodakazi ka-Ahabi yayingumkakhe, wenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 7. Kepha uJehova akathandanga ukuchitha indlu kaDavide ngenxa yesivumelwano asenzayo noDavide, njengokusho kwakhe ukuthi uyakumnika yena nabantwana bakhe sibani izinsuku zonke. Verse 8. Emihleni yakhe u-Idomi wahlubuka phansi kwesandla sakwaJuda wazibekela inkosi. Verse 9. Wayesewela uJehoramu nezinduna zakhe nezo zonke izinqola zakhe zinaye. Wavuka ebusuku wabachitha abaka-Idomi abamaxileka nezinduna zezinqola. Verse 10. Wahlubuka-ke u-Idomi phansi kwesandla sakaJuda kuze kube namuhla, khona lahlubuka neLibhina ngasona leso sikhathi phansi kwesandla sakhe, ngokuba wayemshilo uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 11. Futhi wenza izindawo eziphakemeyo ezindaweni zakwaJuda, wenza ukuba abakhile eJerusalema baphinge, wayenga uJuda. Verse 12. Wafika kuye incwadi iphuma ku-Eliya umprofethi ithi, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngokuba ungahambanga ngezindlela zikaJoshafate uyihlo nangezindlela zika-Asa inkosi yakwaJuda. Verse 13. Kepha uhambe ngendlela yamakhosi awa-Israyeli, wenza uJuda nabakhile eJerusalema ukuba baphinge njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, futhi wabulala abafowenu bendlu kayihlo abahle kunawe. Verse 14. Bheka uJehova uyakushaya nokukushaya okukhulu abantu bakho nabantwana bakho na umkakho na yonke impahla yakho. Verse 15. Wema wehlola isifo esikhulu, isifo sezibilini, ukuze izibilini zakho ziphume ngesifo ekuhambeni kwezinsuku. Verse 16. UJehova wavusa umoya wamaFilisti nowabase-Arabhiya abaseceleni kwamakushe ngoJehoramu. Verse 17. Bakhuphukela ukulwa noJuda, bafohlela kuye, basusa yonke impahla yayifumaniseka endlini yenkosi kanye namadodana akhe na umkakhe, akusalanga ndodana kuyo, uJehowahazi omncane emadodaneni ayo kuphela. Verse 18. Emva kwakho konke lokho uJehova wamshaya ezibilinini zakhe ngesifo esingenakulashwa. Verse 19. Kwathi ekuhambeni kwezinsuku ngesikhathi sokufika ekugcineni kweminyaka emibili, izibilini zakhe zaphuma kuye ngesifo sakhe, wafa ngobuhlungu obukhulu, abantu bakhe abamshiselanga lutho njengokushiselwa kwawoyise. Verse 20. Wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyisishiyagalombili eJerusalema, wamuka engakhalelwanga muntu, bambela emzini kaDavide kepha ungesemathuneni amakhosi.